trendybeats.com.
Sononeka na kudhofika sana kilio chake nitakifuta endapo nikimwambia ukweli maneno yakamgusa na yamwingie kikweli kweli kilio chake nitakifuta endapo nikimwambia ukweli maneno yakamgusa na yamwingie kikweli kweli. Moyo umegota kwake, kwake. We moyo.
Haya haya kamwana, najua roni unasira sana. Ila naomba unisame, nikueleze lema nitanelewa. Haya haya kamwana, najua moyoni unajaza sana.
Tiba na nachoma nomba zidisha fanya utakacho tena utakacho shome na sindano nipe pole kwa mawazo nihurumia mwezi utokako baba kasema nini na mama mali yake anataka lini.
More music on trendybeats.com.